Sika ujini kwe mina empenda
azongo na shiringi
umarufu nafanya na nitesa hali yangu ndo kabisa aje ajue anijue nijue ajue
anapenda nini ye
sipeni nini mie aje ajue anijue nijue ajue
anapenda nini ye sipeni nini mie popote lipo swali ni si soko nye, kai ajue waleo wake swane iwa saluni okesha ni amechil na rafiki zake akai ajue waleo wake swane waleo waleo wake swane nini waleo waleo wake swane
timu waleo waleo wake swane timu
waleo waleo wake swane.
Solo ni mie, aje ajue, anijue ni mjue ajue.
Anapenda nini ye, sipeni nini mie.
Aje ajue, anijue ni mjue ajue.